champion Chogo, the Simba Dume from Tanzania. Where's that?
Unanipa tetele, yani kwetu mambodole. Tuasema ainakwele, atutaki makelele. Unanipa chuma, chuma, chuma juu ya chuma. Chuma, chuma, chuma juu ya chuma. Minapenda, minapenda, minapenda kijiti. Minapenda, minapenda, minapenda pale kati. Wanifulu, wanifuluga, wanifulu.
Wonderful.